federaalka hirgelinta doorashada meelan doorasho ma ku dhiina bay dhow meelo leera wal doorasho leera ma ku dhiina sababtoo ah walay taalleha calaamad suubeyna anii le seerkeyna anii le wal leera intii alla intii hilbaagnimo lagu fadaayo walha qorshaysaday walha diyaarsaday haaniyo haylay meelin wali buu ahaa meel sheeko la kusheeni anti kale oo dadka kale meelo roogishin briyaal ugaas oo sababtoo ah ana sadiidi sama doon waanu lanka kaan lanka kale sama doomada haan marka mar alla markii ergidii la quraayay meel sheeko lahay habsili ka aruri wal yiriidi sadiidi oo ergidii wal haraysi wal masabri iyo osaasa taatan wali aranay ergidi tan hoyti baka tartame foomkay guusidii wali buu account baasada kishobadii warqadan ka tartu ma fadhiya liindidi sababtoo ah meel muwaadinnimo masar muwaadinnimo banno saari tan kale maraaga oo beelaha raaw oo wakiilke ee labaankii hore haraa hor dhaanba in sheegan iyo wali aranaha haraawka 4.5 kun warin in hisaabay 0.5 ki sana cadaalad ma madaxweyna konfur galbeed wali in sheegay uu si dalkun inta tun masuuliyad iyo qaadi warin in jeeda heer dowlad federaal aha era heer federaal ah ilaahay ki daariye sharifasan gobolkum oo afarta baraaka ee waa wal ku qodod waa itay xukumo waysanta nidaam jeey dastuur ga toosi waysanta ilaahay ki daariye soomaali wiina sidoo ku gudubta falaase mukin naga daasa mukin aan faase wala ummatu rafaatin inteegin baada harta rafaatin inteegin oo meel walba roobta san kaaru waysin yi ilaahay wali aray inisna hareysa eri madde inisna hareysa aanina singna hareysay masuuliyadii ba sadad teegan arantii ilaahay san in kana hareysa dulmu kunu galahayno inay dhibaatay ahay oo wali sheegay malaagii hilbaanka haraw 0.5 male koonfur galbeed madaxweynaha koonfur galbeed madaxweynaha koonfur galbeed wali ku cusday ummadan cadaalad furay dadkana ku qabaday guddoomiyaha guddiga doorashada dhagay wali sheegay bay dhow doorasho ma ka dheena.